Dito to never. Bad girl from Uganda. Di Mario Pandas.
This is a legend production.
Ampuliza bulungi muli. Olinga bimuli. Kambenga chayo amata. Obenga kabugi. Onja gazo kukwagala. Majigagala vugakala. Sinile kamutima go kufanjala. Kugwe kwena lini no kusokera.
Love you enjoga.
Bwese mbera.
Love you oh.
Omutima gwe siga.
Love you enjoga.
Mbanga mbera.
Love you oh.
Ngambera.
Love you enjoga.
Bwese mbera.
Love you oh.
Omutima gwe siga.
Love you enjoga.
Mbanga mbera.
Love you oh.
Baby jira. Onkwate kono. Ola mugu gendera. Omutima gusa. Gwe tuswame bamuka bodi tubwake weka bakasana kale kakake owa ejira tunwere nze sisobola kusirika ngeno love onjira teba sobola kuwaguza kisumuluzo chirina nkula banti yangu vira sha nze nzira mutwe mukavera no Rachel baby
jira. Onkwate kono, ola mugu gendera, omutima gusosomoka, ngambera.
Love you enjoga,
bwese mbera.
Love you oh,
omutima gwe siga.
Love you enjoga,
mbangambera.
Love you oh,
ngambera.
Love you enjoga,
bwese mbera.
Love you oh,
omutima gwe siga.
Love you enjoga,
mbangambera.
Love you oh.
Gazo kukwagala mazigagala vugakala sinine kamutima go kufanjala kugwe kwenali nino kusokera nze sisobola kusirika ngeno love onjira teba sobola kuwaguza kisumuluzo chirina nkula banti yangu vira sha nze nzira mutwe mukavera. Baby,
love you enjoga.
Bwese mbera.
Love you oh.
Omutima gwe siga.
Love you enjoga.
Mbanga mbera.
Love you oh.
Ngambera.
Love you enjoga.
Bwese mbera.
Love you oh.
Omutima gwe siga.
Love you enjoga.
Mbanga mbera.
Love you oh.
This is a legend production.